5, 6, 7, 8.
Yeah, yeah, yeah. Bruce Newton once again. They call me Fuki Mem, yeah, 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 yeah. Jack, Jack, on the Jack, on the
beat. Baba, Bimiji Sunda. Kwa mababa yako mimi nimejikunja. Mimi sirudi nyuma. Umenitoa kwa giza mimi naona. In everything that I do, wacheni kuombe ni kuabudu. Kanitoka dhambi, kaniosha mimi, kanifanya mimi chombo kipya.
Don't let me go. Hata nikiwa slow, baba ni show.
Yale yote umenitendea, ndakushukuru bila mikuchoka. Kwa madhena umekuwa theya, kwa mashida minatoka nikiimba.
Hallelujah, hallelujah.